ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان تونجرينيو وكويغا إلى الله سبحانه وتعالى نغبوت مصابة أكريزي أمير مجفجنا emirungi jetukola atira tuitilize nyo kumwega ilianga butu musaba atusonyiwe ewe byonna ebiba bitusobyeko. Ensonga zetwagala okutunulako mu bufunze era z'ensonga zaffe eza bulijjo. Naye nga ku mulundi guno era nga bwetera okuba enkola yaffe nti buvunaanyizibwa bwa ffenna, buvunaanyizibwa bwa buli musiraamu okumanya ebyobusiraamu nga bwe bitambula, ekyo kya bwa tteeka. Omubaka okutuuka okutugamba nti oyo awulira ng'ensonga z'abasiraamu tezimukwatako amakulu tateekeddwa kuzigoberera, oyo anoonya awalala waabaagwa. Amakulu nti anoonyeeyo ekibinja ekirala, eyo gy'aba abeera nga gamba yantami ilayhim nga waayo. Kitegeeza nti oba oli musiraamu, ebyobusiraamu oteekeddwa okuba nga obigoberera mu mbeera zonna. Abooluganda, ensonga zetuogerako zensonga ezikwatagana n'embeera gye tulimu ebiro bino, naddala ekwata ku byobugagga byaffe ebyobusiraamu. Mu lulimi oluwangu omuntu yandibadde abuuza ekigamba nti tuliridda wakati tuli ku ki. Ekibuuzo kifaanana bwe kityo, nkakasa nti kiba kya buvunaanyizibwa ffenna okubaako okumanya wa we tuyimiridde olwaleero. Tayibu, bwe twogera ku byobugagga by'obusiraamu tutegeeza ebyo ebyatuweebwa. Ebigambo byongenda okugamba bigattegatte ku byozowulira ebirala. Bw'owulira nga byenkugamba byawukanye n'ebirala byewali owuliddeko, kakasa nti ebirala byonna byewali owulidde bifu. Ntegereka bulungi? Olw'ensonga nti waliwo abeegumbulidde ebiro bino okugezaako okubuzaabuza abantu n'okubagabira obutwa. Obutwa bw'eŋŋamba bwe butwa bw'ebigambo ebijjawo obutuufu bw'ensonga obumanyiddwa. Ebyobugagga by'obusiraamu bye twogerako byatuweebwa. Byatuweebwani? Byatuweebwa abayindi ab'ebika eby'enjawulo. Naye bino bye tuliko ennaku zino byo byatuweebwa ekibiina ekiyitibwa ekyaba Jamaat Daudi Bohora Corporation. Baabituwa mu mwaka gwa 72. Tebaakoma ku kubituwa era ne babisayiningira. Transfer zibisayininga tuzirina era abamu ku mmwe twali tuzibalazeeko. N'ekyo bw'owulirayo agamba nti babituwanga hatta tebyalina byaffe, n'omanya nti oyo alina ky'anoonya kirala. Ebyobugagga ebyo bamala okubituwa ne transfer ne basayininga ne bazikwasa Sheikh Abdurrazzaq Matovu okukyusibwa kw'ebyapa ebyo tebyakyusibwa. Ne wajjanga wayita ebbanga, naye ebbanga eryo lyonna wadde byali tebikyusiddwa nga biri mu buvunaanyizibwa bwa Uganda Muslim Supreme Council. Awo akadde kaatambula kawanvu, obudde tebujja kunzikiriza kulandula kuba kwa Abdurrazzaq tujje mu baagenda baddako, wabula nja kufundiikirira eno gye tuli olwaleero. Obukulembeze bw'obusiraamu obuliwo olwaleero bwe bujja mu buyinza, amakulu nti administration ya Supreme Council bwemara okulondebwa yo erondebwa etya? Tulonda ku mizikiti abakiise, abakiise abo abalondeddwa ku mizikiti ne bagenda ku ttwale, tegereka bulungi, bwe batuuka ku ttwale era ne ku ttwale abalondeddwa okuva ku mizikiti gyonna ne batuula, ate ne wabaawo abalondebwa mu abo, abo ne basigala ku ttwale, abalondeddwa mu abo ne bagenda ku disitulikiti. Bwe batuuka ku disitulikiti n'abavudde mu matwale ag'enjawulo batuula ku disitulikiti, nabo ne balondamu abakiise. Abalondebwa abakiise baba bameka? Balonda abakiise bataano. Abakiise abo abataano abalondebwa ku disitulikiti bagenda waggulu ne bakola olukiiko ttabamiruka oluyitibwa General Assembly. Tegereka bulungi? General Assembly eyo bw'emala okujja omulundi gwayo ogusooka ng'erimu abakiise abagudde mu Uganda bonna, batuula abakiise abo ne beerondamu abantu 20. Abantu 20 ago be bakola olukiiko lwe bayita Executive Committee ya Uganda Muslim Supreme Council. Executive Committee ya Uganda Muslim Supreme Council eriyo olukiiko olulala olwoddwo nalwo lulondwa, naye ku mulundi guno terwalondebwa wabula bakkiriza olwaliwo lwe luba lugenda mu maaso. Olukiiko olwo luyitibwa olwa Majlis al-Ulama ye College of Sheikhs. Abatuula ku nkiiko ezo zonna gye tulaga mu maaso ngenda kuba basomera. Tayibu, mu Constitution ya Supreme Council olukiiko nno olw'executive lweronda olw'abantu 20 lwe luvunaanyizibwa okukola emirimu gyonna General Assembly gye yandikoze, okubaga amateeka, okugayisa, okugatambulirako n'okulondoola kalonda yenna akwatagana ku nzirukanya y'emirimu gya Supreme Council. Eriyo olukiiko lwe bayita Joint Session. Joint Session kitegeeza olukiiko lw'executive olutulaga abantu 2 ne beegattibwako olukiiko lwa Majlis al-Ulama nabo bayina kuba 2, naye kati wetwogerera abamu baafa kati kusigaddeko abantu abaliwo 16. Bwe batuula 16 ne batuula n'abiri ne bakola olukiiko oluyitibwa Joint Session. Olukiiko olwo lukola mulimu ki? Olukiiko olwo ayagala okufuuka mufti mwajja, empapula ze ne bazitunuulira ne bamulonda. Era olukiiko olwo lwe lulonda gye bayita Management Committee. Management Committee yeruwa? Management Committee ye mufti, deputy we, secretary general ne ba secretaries abalala, secretary of education, owa finance, owa religious affairs, owa abo ba secretary abalala bonna lukiiko olwo lwe lubalonda. Wabula ye chairman ne vice chairman abo bo General Assembly eri ye balonda. Ntegereka? Jagala otegere bulungi enkiiko ezo lw'ojja okwanguyirwa okumanya gye tugenda okunnyonnyola. Tugambye nti Executive Committee yevunaanyizibwa okulondoola n'okutunuulira, okugoberera n'okwekenneenya entambula ya Supreme Council eya management eno eya bulijjo. Bwe tujja mu buvunaanyizibwa nga tumaze okulonda sabbaani mubajje mu bukulembeze bw'obusiraamu ne ttiimu eyo nga bwe yafaanana mu kuyeddipyute we Mahdi Kakooza Religious Affairs, Kakooza Rajabu Director of Sharia n'abalala bonna ne tumala okubalo ne bajja mu buyinza gwali mwaka gwa ddi ogwo? 2012. Okulonda we kwaggwera naye administration okujja mu buyinza 2011. Tegereka bulungi? Yali Ramadhani. Bwe tumala okujja mu buyinza, bwe ŋŋamba nti bwe tujja mu buyinza ŋŋamba ffe aba Supreme Council, kuba ffe ba Supreme Council ffe asimmwe kakati mulo temubeera kati ffe ba Supreme Council. Ntegereka bulungi? Kubeerana mmwe mutusanga mutugamba nti mmwe mwabba ebintu byaffe kati lwali mugamba ffe era ffe ba Supreme Council, si bwe kiri ekyo? Tayibu, bwe tujja mu buyinza twasanga ebyobugagga by'obusiraamu ebimu bitambudde, ebirala twabisanga biri wakati kati awo. Njagala kuwogera ku bye twasanga wakati kati awo. Bye twasanga wakati kati awo byonna ekyo mukisa omulungi oba omubi byali byatuweebwa ttiimu emu eyaba Dawudi Bohra. Poti zenjogerako ye ploti 23 William Street, ploti 3 William Street, ploti 32 William Street, ploti 102 stock 104 William Street. Gatako ezemasindi 749. Twabisanga wakatikati awo. Wakatikati awo kyeki? Abatuwa ebyobugagga ebyo aba Dawudi Bohra nga bamaze n'okusanyinga ebiwandiko ebibituwa, waliwo omwami omu bamuyita Malakani. Mu mwaka egy'ekyenda yajja n'ayagala okunyaga ebyobugagga ebyo byenjogeddeko ebyatuweebwa. N'agenda ne mu kkooti n'agamba nti abaabi bawa baali bawa mu bukyamu, n'olwekyo mbyeddiza. Malakani okwagala okubyeddiza yali ayambibwako abamu ku bakungu mu gavumenti ya wano, naddala eyali ali emabega waakyo yafa n'okufa bamuyitanga Basoga Nsaadu. Ntegereka bulungi, ye yali akola olukwe ne Malakani bezza ebyobugagga ebyo era ne bakola ne certificate ezali repossession ezirimuddiza mu ngeri efaanana bw'etyo. Waliwo omwami omu bamuyita Hamdani. Hamdani oyo y'omu ku baali ba trustee, amakulu nti y'omu ku baalina obuvunaanyizibwa mu kusayininga okutuwa ebyobugagga ebyo mu biseera biri. Omwami oyo yabeeranga Canada. Bw'awulira nti Malakani alabika yeddiza ebintu ng'akolagana n'abanene, yasituka n'ava e Canada n'ajja wano n'ategeeza supreme council yaliwo mu kiseera ekyo yali ya Sheikh Muhammad Semakula. Nabaza nti anze Hamdani. Ebintu ebyo okubigoberera, eyabigoberera n'okutuusa amawulire ku Hamdani yali Sheikh Musa Luyombya Mayanja. Jukira nti yali ali mu ploti 32 nga mwasula. Kati mu kubigoberera ng'onaabyezza abagobamu kwe kufuna ebiwandiiko ebimulaga nti eriyo n'omwami ali Canada bamuyita gundi yamutuukirira n'amutegeeza era omwami oyo najjawa najja e Uganda. Bajja Uganda, ekyaddirira kwali kugenda mu kkooti kuwakanya ayagala kwezza ki, ayagala kwezza bya bugagga. Omusango gwagenda mu kkooti esooka, kkooti n'esalawo nti aa, omusajja ono Malakani mubbi, ebyobugagga bya basiraamu. Ne bagenda mu kkooti eddako n'ajulira nti basaze bubi, ne kkooti eddako n'egamba nti nedda. Ekituufu kyekiri kkooti eyasooka kyeyagamba ebyobugagga bya basiraamu. N'agenda mu kkooti esembayo n'ajulira. Mu kujulirako mu kkooti esembayo awo weewaava obuzibu. Mu mwaka gwa 98 Sheikh Muhammad Semakula nga ye acting mufti wa Uganda yawandiika ebbaluwa. Bw'owulira amanyogedde ku bbaluwa oba ekiwandiiko, mba nkugamba nti ekyo tukirina, si kyambu. Awandiika ebbaluwa nga bawa instructions kampuni ya Nyanzi Kiboneka and Company Advocate bakole batya, bagende mu kkooti bawolereze kanso ebyobugagga ebyo okubikola ki, okubizza. Mwaka ki ogwo? 98. Awo waliwo ebyatambula mpozzi bingiko, bwe ntandika okubyogerako obudde buyinza okusukka. Mwekyo njagaddemu ki? Mwekyo njagaddemu okugamba nti Sabbani Mubajje bw'avaayo olwaleero n'agamba nti ebyobugagga ebyo baana be, bwentyo bwe nakisoma mu mawulire nti bwe yagamba nti ye yabikola ki, ye yabinunula, ye yagenda ne Canada, tabaako na butuufu bwonna, abamulimbanga ebbanga lyonna bwazzaabeera. Ebyo byali bya 98 yali mufti wa Uganda. N'olwekyo ekyo kya bulimba, tobuzaabuzibwa nakyo. Sabbani yagenda ke Canada, naye kyamutwala e Canada kwali kugenda kwonoona Hamdani. Yamulumba n'eri ng'agenze kummatiza, kumuguza ki, kumuguza kirowoozo kifu, ng'enniya ye yakubba bya bugagga bino. Era ekyo kyatuukirira. Okutuukirira kwakyo mwavaamu gye bayita consent order eyali egabanya ebyobugagga by'obusiraamu. Consent order eyo eyogera bulungi ebigambo byayo. ngeeraga nti ekyobugagga kino ekibadde ekyobusiraamu kaakati kigende ewagundi, ekibadde kino ekyobusiraamu kigende ewagundi. Baabyegabanyiza wakati wa Malakan ne Hamdani. Nolwekyo n'oyo agamba nti after all ne ploti ezo si z'abasiraamu, z'abayindi, oyo naye tukizzaayo nti naye abeera misinformed, aba talina butuufu bwa nsonga. Ploti zaali za busiraamu ne transfers weeziri. Nambye nti buli gw'owulira ng'agamba nti after all ne ploti ezo si z'abasiraamu, zimanyiza state council, zimanyiza abayindi, okwo kuba kunoonya kubuzaabuza bujulizi na mazima ge tulina nti obutuufu buli nti z'abasiraamu era obujulizi tubulina. Era abasiraamu ku nsonga eyo ng'amiru bw'agambye beteefuteefu okuzirwanirira. Naye simanyi oba be bano abazze wano abeteefuteefu. Baabasiraamu baŋŋambye nti beteefuteefu. Barakallahu fikum. Tayibu, ensonga ezo bwe zijja Shaabani Ramadhani mubajje ng'ali ne banne, bwe bamala okugabana poloti ezo banoonya ekyokukola. Ki kye baakola? Yatuula ye n'omwami omu bamuyita Godfrey Mukasa Kyenywa ne batondawo ekikampuni. Ekikampuni ekyo ne bakiyita Trusted Property Managers. Mu nkukutu ne bakwata ploti 30 ey'obusiraamu eriko n'omuzikiti ne bagikwasa kampuni eyo egibeerenga yegiddukanya yegirabirira okumala emyaka emeka? Okumala emyaka etaano. Ploti eyo baali bagijjamu emiliyoni za siringi 42, naye nga Uganda Muslim Supreme Council bagiwa miliyoni 8. Endala nga ziddawa, ekyoba okiraba bulabi wa gye zidda. Tebaakoma okwo, ne ploti 30 era yali ey'obusiraamu ne bagisayininga ne bagiguza John Bosco Muwonge. Ploti 32 nayo ne bagisayininga ne bagiguza John Bosco Muwonge, era nga tebannaba kugisayininga. Genda otunuulire ekyapa bikibiina byenjogerako kyava mumanya ga Supreme Council nekigenda mu John Bosco Muwonge. Kakati bw'oŋŋamba nti ate si muyindi yali yagitunda, simanyi oba eriyo omuyindi ng'amanya ge ya Uganda Muslim Supreme Council. Awaliwo katemba mungi. Ebintu ebyo baabireeta mu executive nga bikoleddwa bwe bityo nga bwe mbyogedde, nga biwedde okukolwa nga bwe mbyogedde. Executive eyo twatuula ku Supreme Council waggulu mu kasomero, bwe bituleetera mu butuufu ffenna twabyewuunya. Twabuuza ekibuuzo kimu nti ebyo bitambula bitya okutuuka awo nga ffe tetumanyi aba executive, ng'ate constitution egamba nti okugoberera ebintu byonna naddala property, ekyo kirambike bulungi nti property za Uganda Muslim Supreme Council zonna zirinakolwako executive. Mwabikoze mutya nga tetumanyi? Baatandika buli omwe kwetunulako. Mubajja yasooka ne yeegaana, Luyombya yabimanya ebyo. Twakugubira ne tuyita Luyombya n'ajja mu lukiiko. Bwe yajja n'atandika okwogera oludikya, bw'ayogera oludikya executive nekkaanya, ayogera oludikya ye Luyombya. Bw'ayogera oludikya ne tugamba nti nedda, ensonga zino zonna nga bwe muzoogedde executive eziganye. One, muddeeyo mutukolere ripooti ebintu bino byatambula bitya okutuuka wano, ne Trusted Property Managers gye muwadde yaani baali badirekita baayo, tukomewo mu executive ejja tudisikasinge ensonga gye mwakola nga situmanyi lwaki mwagituusa kuleddeeyo. Ebintu ne tuligoba. Okuva olwo waayitawo ndowooza amateeka gatugamba nti tulina kutuula oluvannyuma lwa myezi 3, naye ndowooza waayitawo omwaka mulamba nga kye batuyita kutuula. Kale bwe baagaana okukiyita okutuula, abamu ku ffe twatandika okuwulira eŋŋambo jaa, naye byera bye mulowooza nti mbadde mbiina essaawa yonna bikola ki? Bigenda amangu n'embiro. Twagenda mu kkooti eyo isho mwagenda mugigoberera. Bwe tutuuka mu kkooti twawaabira abantu abawerako, twawaabira chairman wa Supreme Council, ne tuwaabira secretary general, ne tuwaabira John Bosco Muwonge, ne tuwabira Trusted Property Managers, ne tuwabira Bomboka, ne tuwabira Registry of Land Titles. Abo bonna nga tubawabira buli omu mu kapasite ye, buli omu mu mpaaba yaffe twalaga ensonga lwaki tumuwabidde, twateekayo omusango. mu mateeka g'emisango kooti yawandiikira bonna be tuwaalidde nebagamba nti bonna ku 14 mulina okubanga mufayiriza edifensi yammwe, empoza yammwe babawaalidde kino na kino na kino na kino, era empoza ne bagiteekayo. Omusango gwatambula ne gugenda mu maaso wakati mu katende omuzibu. Ekyewuunyisa nti abantu bali bonna be twawaabira looya waabwe yali omu, ngaye Muhammad Mbabazi. Ekyayongera okutulaga obukodyo obwali mugezaako kubanga ebintu bino birina okubikola ate ye yali emabega waabwe ku saidi y'amateeka. Ku nkomerero twatuuka ku consent judgment, okusalawo ku buli nsonga nga bwe twagenda tuziwaaba. Nja kuyita mu bufunze, ensala yali egamba nti ploti 23 eyali mu salumpasi eyo yagenda kuba state council yakola reentry. Bwe tunyigiriza state council reentry yagikola etya, nga state council egamba nti muvunaane bakama bammwe abakulira obusiraamu, twabawandiikiranga amabaluwa agabagamba nti liizi eneetera okuggwako muli niwinge, tebaakikola. Twakizuula luvannyuma nti ekyo nakyo baakikola deliberately, kagenderere baleme kuddamu esobole okugenda bagabane ne bali abagenda okukola ki, abagenda okujifuna. Olwaleero amawulire gagamba nti poloti eyo ya Drake Lubega Francis tujja kuddako tumutunuleko mu maaso gye tulaga. Wekisaati okuli omuzikiti bwe twagenda mu kkooti bayanguwa nnyo, ne bagenda mu banka ekyapa kya poloti eyo ne bakisingayo ne babawa obukadde bwa Uganda 7,900. Ekigendererwa kyabwe ekikulu nakyo twakimanya luvannyuma nti eyo ploti baali baagala egende kuba tebajja zisasula. Betuka okutunulira ploti eyo mu nsala ya kkooti batuka nti ploti eriko ebintu bibiri, kuba byonna ffe twabiwaaba, twawaaba okugimoga ejjinga ne tuwaabira ne sabuliza eriko teri mu mateeka kuba executive si yeyagikkiriza. Kkooti egamba nti ku bibiri tubawaako kimu, eidha tujjeko sabuliza emyaka etaano kusigaleko obukadde 7,900 munone gye muzijja musasule bali bannyiniyo ploti ebaddire, oba tujjeko obukadde 7,900 sabuliza emyaka etaano esigaleko bweginaggwako edirespe mu kanso. Ebintu biri mu technicalities ezeetagisa abantu okwetegereza. Twakkaanya ffe ng'abawaabi ti obukadde 7,900 buyinza okuzibwa olw'okunoonya. N'olwekyo bwe baaba tujjirako kusigaleko sabulizi ndaba etambuddeko n'omwaka wasigalewo emyaka ena bweginaggwako osanga poloti eneddira abasiraamu. Poloti 32 eyo sate njivuddeko 32 poloti etugamba nti ono eyagula yasasula ensimbi era yaziwa bakama bammwe, ye alabikanga omusango ogugwe ogutaliiwo kubanga abaamusayiningira beebakulira eddiini. Tombuuza nti baani abaasayininga, kubanga abaasayininga yali Shabani Ramadhani Mubajje kuddako Idirisa Kasenene Serugo Muhammad Adrama okukosane Musa Luyombya awulira sayininga. N'olwekyo bakama bammwe baagisayininga, wabula mu mateeka g'okugula ekintu nga kya kampuni bagamba nti olina okutunula ku constitution ya kampuni eyo ejogera ki ku kutunda. Bwe twatunulire yaffe ng'egamba nti bwe wanaabangawo ekitundibwa wanaabangawo resolution yaki ya executive egamba nti mutunde. Babuuza John Bosco muwonge resolution wagirabako ng'amatama ntengo. Kooti egamba nti awo wokka we musobola okusinziira ono okumukola ki, okumuwaabira, naye ekyokugula si nsonga yagula mu butuufu, wabula teyalaba resolution awo omusango we gumusingira. Mukwogereganya ne John Bosco Mwoyo ku ploti eyo mu bufunze yakkiriza okuba nti aliwa. Amazzi amatuufu gali nti John Bosco Mwongo yali ayagala kutuliira atuwe obukadde 10, ntegereka bulungi, wabula olw'okuba nti abaawaabira twali tusuubira nti sente ze bwazituwa tezigenda kuba zaffe abawaabi, ziyina kugenda mu ggwanika lya Supreme Council ate ng'abali mu Supreme Council era beebo beebo tebalaba ku nsimbi. Twagamba nti nedda ensimbi tetuzaagala, tunoonyezeemu ettaka eddala lyonna olituwe. John Bosco Mwongi yatuwaamu ettaka eddala eka ziri nnya, ziri ku lw'entebe nga kulido bichawo, era ekyapa kyazo ne kisayiningibwa kuba kyali mu lulingi ya kkooti nti okusayininga judgment eno giteekeddwa okuba ng'ekyapa weekiri wano nga kimaze n'okutuusibwa kidde mu mannya ga Supreme Council. Ettaka eyo ne bagituwa nga compensation eya ploti 32 olw'omusajja John Bosco Mwongi obutatunula ku ki, ku constitution ya kansonga agenda okugula. Echapa echo abawabise tukyakiina n'olwaleero. Lwaki kyo kiwa musumukansi wadde baati kitabako ennaku ezo nga kirabika ekigendi wa kyabwe nakyo kyali kyakunoonya ku kitunda. Wenneewuunyiza omuntu avaayo n'agamba nti yo protestate baagitunda mu butuufu. Oba omulala n'agamba nti John Bosco muwonge sate tu omuntu n'agamba nti baagitunda mu butuufu. Omulala n'agamba John Bosco muwonge tetalina na buzibu bwonna. Ebyo byogerwa batamanyi, ffe ababimanyi tukakasa nti bwekityo bwe kyali ne documents tuzirina ku nsonga eyo. Lot 10104 nayo wetugendera mu kkooti pulooti eyo nebagisalamu. Naye ya 102 ne 104 nga pulooti zeetongodde. 104 ne bagitunda. Ekyewuunyisa bajuguza gwendifure mu kasatenywa. Bajuguza gwendifure mu kasatenywa. Namubagambyeko nti ate kati yali musaate yewakyose diprobatena nejazine mubajje eri nayo ne bagimuguza. Tugenda okuva mu kkooti nga tulati eno bajawulamu mu mateeka g'okuwaaba nga tosobola ate kati kugikleimi nga luwa waaba 102/104 olina okukyusa empaaba ebyo biwanvu. Ku nkomerero 102 yali esigaddewo, kkooti negamba nti bagikyuse edde mumanya ga Supreme Council era okusayininga judgment nga naye erimmanya ga Supreme Council. Mu judgment mwalimu ebigambo bingi. Kkooti yalagira ebyobugagga by'obusiraamu byonna biwandiikibwe abasiraamu basobole okumanya ekyabwe n'ekitali kyabwe. Kkooti neegaana okuddayo okutunda ekyobugagga ky'obusiraamu kyonna ng'ekizekitivu ya Uganda Muslim Supreme Council tetudde yonna nekkaanya nti kino kikole ki kitundibwe n'ebirala bingi. Bwe twava mu kkooti twasuubira nti osanga erisaddewo tunaalikuuma. Wabula twawulirira awo jaa ne ploti saate katusoke ne 102 baagirizingira basajja balaba ku bukadde bwe siringi si 6 naye bwogera kibalamu emyaka 2 nga mu butuufu kimalamu amaanyi. Ekyo nakyo baakireeta baamaze dde okukikola. Bwe badda ku saate eyo nayo mu ngeri ey'amangu etu nayo ne bagitunda. Ekigambo ky'okulizinga kiyinza okubuzaabuza, kirowoozesa omuntu nti osanga baajazika. Naye nkugamba nti ne saate nayo ne bagikola ki? Ne bagitunda. Araka iningira ploti 102 okugitunda yali Ramadhani Shabani, abashabani Ramadhani bazaanani enewe mubajje oko sepaka seme ne ali adrama awera sayinga 102 abantu beeramu abo ne basayinga ploti saate. Eriko omuzikiti gwa William era nayo baagisayininga ne bagiguza basajja balaba owa Hakisi Express. Si kugimupangisa, si kugimwanjika, si kugimuwaako obudde bumukisabulizinga bamuwaddeko akatundu yonna kukikwata bukolokolo ne bagisayininga ne bagimuguza ne bagimuwa. Embeera bwe yatuuka awo twasanga tutaka kudde mu basiraamu tubanyonyole embeera nga bwefaanana. Abasajja abo batali abo bemuzze mu kugoberera mu foraze ez'enjawulo ku rediyo mu mpapula z'amawulire ne batuuka n'okugezaako mbu okukyalenjinga. Bwe wabaawo yenna ayina obukakafu bwonna nti protestate yatundibwa kale abuleete, abo bonna aboogera ebyo nti yatundibwa banoonya byabwe. Ebyo byonna twabiwuliranga naye olw'okuba kitwaliko twali tukimanyi baali banoonya tupape tuveeyo tugeye n'obujulizi bwaffe basobole okumanya we batandikira mu kubutuulira. Olw'ensonga nti babbi ba mutindo gwa waggulu nnyo tebintu byabwe baagezangako okubikola mu ngeri eya twekisize ey'amaanyi ennyo nga basuubira nti tebisobola kukola ki, tebisobola kumanyika. Naye Allah najja kusaasira mpola mpola ne bitandika okuvaayo. Bwetutandika okubyogerako nga tulumiriza nga n'obukakafu tubuyina timubajje yasayininga, saako kaseenene yasayininga ne adrama yasayininga, buli omu yatandika okwerwanako mu ngeri ye. Twatambuza ensonga eno nga bwe zeetambula okutuuka abasiraamu bwe baavaayo ne bagamba nti nedda bwe kiba kya bugagga bya busiraamu ebyogerwako nga bigenze bigenda mu mbeera eyo tetujja bikkiriza kutambula tutyo, tujja kubifiiririra. Baali basiraamu mumbere za bulijjo. Bwe baavaayo ne banywera ku nsonga eyo, abalabe wano bempita abalabe be baatunda n'abaagula n'abawagizi baabwe baatandika okufuna okutya. Abasiraamu no bayinza okwegugunga, bayinza okwegugunga. Pressure bwe yagenda mu maaso, ekyaddirira kyali ki? Ekyaddirira kyali kyakuvaayo kwabwe ne batandika okwerwanako. Mubajeja ku Radio Voice of Africa n'amalako essaawa bbiri ng'ategeeza ensi nti aa okutundibwa kwa poloti ezo ebigambo bimwana watu byali bizibu, ng'alina bw'ayogera ng'alaganga bwe watali kyali kitundiddwa, ate bw'aba afundikira n'alaga nti waliwo abaatunda naye ye taliimu. Tomwewuunya, bw'amwewuunya nze gwe ate neewuunya gwe, kubanga yali yajjako dda ku Wiriamu n'ayimirira mu muziki ti nahara jahara misanattuku ng'aliko n'abamuwerekeddeko be mmanyi bonna obulungi, n'alayira n'agamba nti wano tewatundwanga, era oyo yenna amanye yagula, bw'aba yagula yagula mpewo, era ndi mwetefutefu okubeegattako tulwanyise yakola ki eyagula, temwalimanya eryo. Kakati ate nze oluvannyuma lwakabanga abateke waliwo abaatunda naye nze saaliwo nali Abuja. Ebigambo byayogere byali bingi. Ekigendo lwaki mu programu eyo kwali kusiiga banne enziro, banne be yasiiga enziro mu programu eyo yali deputy yatamanya. Mu kunoonyereza kaffe okakasa nti ploti yatundwa oba teyatundwa, twatuka kuyagula. Egula mwami mwenna mumanyi Drake Lubega Francis, bwe tumutuukako ne tumukazakaza nti wagula nsaagula wagula nzisimanyi, bwe tumugamba nti abasiraamu kati kabagende bagumbe wali araba emmaali efa, avaayo ayogera amazima nti mbutuufu nagula. Okukakasa kwe tekwetaagisaako bigambo bingi, abasinga obungi abagoberera mwamulaba ku WBS ng'akakasa ensi nti ploti nagigula, nagigula ku basajja balaba. Twabuuza abagitunda nti kakati n'olwaleero mukyagamba nti temulina kye mumanyi. Drake Lubega ngamba nze kennyini tebannyumiza. Oluvannyuma lwomu bajja okwegaana aŋŋamba nti naye muliko omukulembeze. Omwami oyo ddala yeegaana nti oggula kwange takumanyi nga nnina omukono gwe. Wabula mulabye n'ebirala ebifaanana bityo. N'olwekyo okwegaana kwamu bajje ne banne tebatundanga, basigala bagezaako okumatiza abantu abamu nti tebakolanga ki? Tebatundanga. Pressure yammwe etuusa abakulembeze aba Supreme Council okugamba nti bayite olukiiko olwa Uganda Muslim Supreme Council lwogere ku nsonga eyo. Wadde nga basooka okuyita olufu naye ku nkomerero ne banyigirizibwa ne bayita olulamu nnaku z'omwezi 28 mpaka mu 3 Julai olukiiko lwa executive lwatuula. Mu lukiiko olwo abalutuulamu baavaamu nga bamativu nti mbutuufu ebyaffe byo byakola ki, naye ne wasigalawo ekibuuzo ekigamba nti omuntu ow'ebweru yekyana akimanya atya? Ekyokubiri, bwe tubanga ffe tuvunaana ababbi bano bwe tuli nabo, tubakwate tubavunaane tubasalire omusango tubasibe, tebalina be bajja kubuzaabuza eyo nti bano batulinako nsonga ndala? Twakaaye tugamba nti nedda, katusseewo akakiiko akeetongodde nga tekaliimu na mmemba w'ekizekitivu n'omu, kabuulirize ebintu bino okuva lwe byatandika okutuuka we biyimiridde, kaveeyo ne ripooti yaako kagisomere ki abantu bamanye ebintu we biyimiridde. Akakiiko kaalondebwa, kaaliko bano wammanga, kaali kakulirwa Dr. ani Muhammad Yahya Mpeza Mihigo ye chairman waako. Akakiiko kekamwako ne kabeerako n'omuwandiisi waako bamuyitanga ani Hassan Kulanyi Basa wa Bilali. Akakiiko ako ne kabeerako memba omulala bamuyita Haji Muhammad Kisambira, ne kabeerako memba omulala bamuyita Abdu Sekabira, nekabeerako memba omulala bamuyita Amir Kiirya, nekubeerako ne memba omulala bamuyita Mustafa Bahiga. Tegereka bulungi, abo bameka? Abo mukaaga. Memba omusanvu bamuyita Hassan Achome. Akakiiko ako executive yakateekawo nekawo ennaku 14 katunule mu nsonga ezo kaveeyo n'ekisembayo. Akakiiko kaakiwula nga bumuzze mukagoberera. Sijja kudda mu bigambo byali mu kakiiko kubanga muzze mubigoberera. n'okugaana kwamu bajja okugenda gye kali nako mwakumanya. Wabula kyenjagala okulongoosaamu kiri kimu nti ekigambo ekigamba nti yali waggulu w'akakiiko ekyo kyo kifu olw'ensonga eziwerako nyingi. Akakiiko kateekwawo executive one abaffe mubajje ali waggulu w'executive oba nedda, ekyo ekibuuzo ekyangu ennyo. Bw'agamba nti ye ali waggulu w'akakiiko, kitegeeza nti ali waggulu w'executive ng'ate ye mulonda? Ekyo kiba kifu. Ekyokubiri, executive okuteekawo akakiiko ako naye yalimu, kubanga ex officio mu executive. Nolwekyo ekyensi yonna yakitegeera nti takabburan kwali kwekuluntaza na kunyooma n'embeera zo bwe ziba ebbanga lyonna okugaana okugenda mu kakiiko. Naye ekyo tekyalemesa kakiiko kugenda mu maaso na nsonga zaako okutuusa lwe kafulumya ripooti yaako gye mwawitinesinga mwenna nga abiri olwokusatu luli ku Afrikaana bwe kaali kagiwaayo. Ripooti eyo yalimu ensonga eziwerako nnene kubanga esussa mu peeji 50 ng'erambika ensonga zino zonna sekinneemu ng'etulaga n'abantu abaagenda okuwa obujulizi muki mu kakiiko ako ku nsonga z'obusiraamu zetukola ki ku nsonga z'obusiraamu mpozi ze twogerako. Akakiiko kaabuuza abantu gaali kalina okubuuza abantu 28 tegereka bulungi. Mubagendayo mwalimu abakozi ba Uganda Muslim Supreme Council bennyini omuli chairman owa Supreme Council, vice chairman, chairman ya Adrama, vice chairman basajja balaba, deputy mufti mukuye yagenda, secretary for religious affairs Mahdi yagenda, secretary for finance Adnani Koire yagenda, kusana abakozi abalala bese kujeje no kasene ne yagenda au bonna bagenda mukachiko kenjogerako. Akatuko nekako mawo nekanyonyere ba member ba executive abamu ne bagenda. Sheikh Mugomba yagenda, Sheikh Yusuf Isa Byekwaso yagenda, Yahya Rukwago yagenda, Raihani Goroba yagenda, Hassan Chiria yagenda n'abalala. Wadrif yagenda, Sabira yagenda, abo naba member ba executive. Bonna ne bawaayo obujulizi bwabwe ku nsonga ezo. Kusana abantu abalala akakiiko be kaalowooza nti ddala balina kye bamanyi ku nsonga ezo nabo baabayita. Omuli Abdul Qadir Mbogo, omuli Musa Luyombya, omuli Ishaka Kamuga n'abalala bangi. Noh Muzaata, Sulaimani Kakeetu, omuli Namirul Umma Sheikh Abdul Hakim Sekimbe naye yagenda. Abo bonna akakiiko kaabayita ne bajjibwako biki bye bamanyi ku nsonga ezo. Ku nkomerero akakiiko kaafulumya ripooti yaako ku biki bye kaagenda okukola ki okunoonyereza. Mu ripooti y'akakiiko mulimu ebintu ebiwerako bingi bye tutasobola kugamba nti tusobola okubirandulula olwaleero luno. Naye mu bufunze kaanoonyereza omutawaana we gwava, ekyo kimu, ne kalaga embeera status embeera ya ploti ezo olwaleero wekanoonyereza ani nnyinizo, nekanoonyereza nnyinizo olwaleero yazifuna atya, ntegereka bulungi, yazifuna atya. Bwe ziba zamuweebwa buweebwa nekalaga, bwe ziba yanga yazigula buguzi nekalaga ani yazimuguza, era sente mmeka, era ebyo byaliwo ddi? Ebyo byonna byali mu kakiiko bye kaakola ki bye kaanoonyereza. Ploti akakiiko wano wekaali kaweebwa omulimu gw'okukola kaaweebwa ploti ze kalina okutunulako. Kaali kalina okutunula ku ploti sitaati omuli omuzikiti, kaali kalina okutunula ku ploti 102/104 Nsekololo High, kaali kalina okutunula ne ku ploti 12/16 Portbell Road e Luzira omwali Brach Factory. Ploti ezo esatu akakiiko kaazoogerako zo nga zo. Ebikolwa ne ploti ezo kaagamba bwe kati. Ploti sitaati, ploti sitaati okuli omuzikiti, akakiiko kaakakasiza ddala oluvannyuma lw'okutunula ku biwandiiko ebyasemberayo ddala ku ploti eyo nti ploti eyo yatundwa. Tegereka bulungi, ploti eyo yakola ki? Yatundwa neeva mu mannya ga Supreme Council negenda mu mannya ga Hacks Express, neeva mu Hacks Express negenda mu mannya ga Drake Francis Drake Lubega. Ploti ani? Sitaati. ndozo obuma zokutegera status yayo obuma zokumanya eyimiridde ekyo lwaleero osigazayo ekibuuzo kimu ani yagitunda tegereka bulungi
abasayininga abasayininga okutundibwa kwa ppooti eyo bali abantu basatu abasayininga bali abantu bameka bali abantu basatu asooka ye asooka kubasayininga bayi asooka kuba asooka ku bantu abasayininga poloti eyo poloti etwogerako ey'omuzikiti abagisayininga kugambye nti bali abantu bameka asooka ye sabbaani ramazaani mubajje owokubiri ye ali adrama owokusatu ye diriisa kaseenene serugo ebyo si bigambo ebyogerwa obuugibwa wabula bujulizi obukakafu nga ne transfer forms weziri nga n'emikono gyabwe kwegiri gye batasobola kwegaana olwaleero tegereka bulungi eyo puloti abo be bagitunda n'olwekyo kyewuunyisa omuntu okuvaayo olwaleero n'agamba nti aa ayina obujulizi bwonna nti yatundwa buleete ekyo bakyakyogera olwaleero n'olwekyo eyo yo awo weeyimiridde tyolwaleero wetwogerera poloti eyo ya Mr. Francis Drake Lubega poloti 30 William Street omuli Masjid Nuru ntegerekeka ekyo tukitegedde sayi yimirire sayi nekibanga eyo poloti abo betwogeddeko yo bagikolaki bagi ensimbi ezagigulwa zirina matankane bwe basooka okisayiningira ddala agamba nti yagibagulako ensimbi ziwera biliyoni za siringi ate eno mu ggwanikawo lya kanso sente ze baalagayo nga zeziringa ezazivaamu bukadde bulinga 8 endala zaalagawa nze naawe ate nga ku transfer form kuliko obukadde 3 nekatiwuli emipiya egiri awo n'olwekyo wekisaate eriko emipuyo mingi naye ng'ogifundikira nga agiina olwaleero nyiniyo ye Francis Drake Lubega plot 102 stock 104 plot yeyo awamu n'okuba nti yali yabusiraamu olubereberye ng'ekyali nnamba ne bagitemamu era mu kugenderera okugitunda ne bagiguza Godfrey Mukasa Tenywa eyayanguwa ennyo naye n'agiguza mwannyina Topista Nabbaale naye atalwawo nnyo naye n'agitwala mu bbanka gye bayita DFCU bwe bagiyita bwe bati n'agitwala mu bbanka eyo naye n'agyesingirayo ne bamuwa kavuwe wa bukadde obusukka mu 5 mu mbeera eyo poloti eno eyasigalawo 102 bwe bamala okugirizingira basajja balaba emivuyo bwe gikyandika mu bintu bino balaba naye akola obukolomooni n'obukujjukujju bwonna okulaba nga zombi aba nazo era ku nkomerero n'ayitamu zombi n'azezza n'eya Nabbaale n'ebanga yiye ku nkomerero zombi azigatta aziguza ministry ey'education gavumenti amakulu ekola ki egula gavumenti yegula ebyo si byambu kubanga mu kunoonyereza omwami deputy headmaster w'essomero eryo ye nga deputy tannayogera mwawulira bulungi eyali akulira essomero eryo Haji Isaka Kamoga ensonga eyo yavaayo n'agitangaaza n'ategeeza ne mufti nti byoliko ebyo byogamba abantu bulimba koloki byatundwa nadda era olwaleero gavumenti eyagigula ministry of education ye nannyini poloti twalirowoozezza nti ebigambo bya sakka byambu birimu sakka aa ebigambo bye tebyalimu sakka wadde nga ishaaku wabula bituute wa headmaster w'essomero eryo mwami John anyani erinnya nyizo bijjukira ayitibwa mukyala Joyi Kagambo. Omukyala oyo yategeeza akakiiko nti mwana wattu baafuna obuwandiike nga buva bwa kamishona owa secondary schools mu Ministry of Education ng'abawandiikira bamuyita John Agaba ng'abawandiikira abagamba nti okuva n'olwaleero essomero lya Kololo High ne Otimu eritudde terikyali lya Uganda Muslim Supreme Council. Okuva n'olwaleero essomero lya gavumenti n'ettaka lya gavumenti. Omuntu bw'avaayo n'agamba nti aye tebyatundibwa, ekyo nakyo tuba tukola ki? Tuba twewuunya kyewuunye. Akakiiko ku nsonga eyo ne kafuna obukakafu obutaliimu kubuusabuusa kwonna nti eyo poloti nayo mwana wattu yakola ki, nayo yagenda ng'eyagigula ye gavumenti ya Uganda. Mu mbeera eyo akakiiko bwe katunuulira entambula ya poloti ezo naye ebirala bye kaatunuulira kawandiika mu ripooti yaako ne kagamba ebigambo bino: The commission is in no doubt that the Uganda Muslim Supreme Council administration headed by Shabani Ramadhani Mubaje and assisted by Idrisa Kasenene acted in the most irresponsible way possible in the handling of the Uganda Muslim Supreme Council properties referred to herein. Ebitegeeza nti tebalina kubuusabuusa kwonna nti awakulira obusiraamu ku kitebe ky'obusiraamu nga bakulemberwa Shabani Mubaje ng'ayambibwako omuyambi we omukulu Dirisa Kasenene, akakiiko tekalina kubuusabuusa kwonna nti ddala engeri gye baakwatamu ebyobugagga by'obusiraamu, enkola gye baabikolamu mu butuufu yali yaki? Sagala gamba nti yali ya bujinga nnyo wadde nga kyentegeeza naye yali ya bubbi nnyo. Era ebyobugagga ebyogerwako mu kakiiko kano ddala mu butuufu baabikwata mu ngeri ya bukulupya. Akakiiko ke kwogera ebyo bwe kamala okubitunuulira ne katandika okutunuulira muntu ku muntu ku bantu abaawoma omutwe mu kugenda kw'ebyobugagga ebyo. Tegereka bulungi, katunuulira abantu bano wammanga, nyinza obutabava kumu, naye abaatunuulirwa mwalimu Secretary General Idrisa Kasenene. Akakiiko kaamala okurekomendinga ne kagamba nti Kasenene awamu n'okuba nti aludde mu Supreme Council, naye engeri gye yeeyisizzaamu ku by'obugagga by'obusiraamu n'enkwata gy'abikuttemu eragidde ddala obunafu n'obukulupi obulyazaamaanyi n'embeera enzibu ennyo ku by'obugagga ebyo gye biyisiddwamu. N'olwekyo akakiiko kawa executive amagezi nti oyo ye agobwe ku mulimu gwe ogoba Secretary General wa Uganda Muslim Supreme Council kuba tasaana kubeera ssaabawandiisi wa busiraamu mu ggwanga muno. Oyo omu. Owookubiri ne katunuulira Deputy Mufti. Deputy Mufti ye Taibu Mukuye. Banga eti bemuyita Taibu mba ndi azamanyiza kuba Taibu kitegeeza ekintu ekirungi. Ne bangamba mumuyite ani? Taibu. Taibu mukuru Taibu oyo naye mukuru pya. Bw'omulengera ng'asirise bwati oyinza okumuyita omuntu mulamu, naye mukuru pya, kubanga mukuru Taibu oyo akakiiko kaalaga nti enneeyisa gye yeeyisaamu naye ku by'obugagga by'obusiraamu jjukira gye mukuru Taibu ye yasayininga ekiwandiiko ekiwa basajja balaba ebimu ku by'obugagga by'obusiraamu omuli Luzira factory 12/16 Port Bell Road Luzira. Taibu ye yakisayininga n'atakomaawo ng'ali ne banne ne basayininga ekiwandiiko kyekimu nga kitema kasozi kali. okutudde ekitebe ky'obusiraamu nga batemako fuuti eziwerako. Mwanatu fuuti ezo bwezitunulira, buli kiwandiiko kiyina zaakyo. Eriyo ekiwandiiko ekigamba nti fuuti 5x4, eriyo ekiwandiiko ekiranga kigamba nti fuuti 2x3, eriyo ekiwandiiko ekiranga kigamba fuuti 10x10. Ekikulu ebiwandiiko bisatu nga buli kiwandiiko kisoma fuuti zaakyo. Taibu mukuyeya saini ngechiwandiko echiwayo okutola kutaka lyo busiramu elyo nalyo kuliwa Hacks Express eyabasajja balaba. Akatiko kagamba eneisa ya taibu mukuyeya nayo ya chikuru pia nga munne kasenene. Norwecho olwokuba bonna bakulupya, oyo naye tasanye kutuula mu ofiisi gyali mu kubyuka mufti wa Uganda ne bawa akakiiko k'executive amagezi nti oyo naye agobwe. Tegereka bulungi, omuntu owokusatu ye Sabbani. Akakiiko bwe katuka ku Sabbani kayogera ebigambo ebiwerako, naye ku ye kagamba bwe kati, kagamba nti the commission is satisfied that he is no longer a fit and a proper person to head the Islamic faith in Uganda. The commission is satisfied that the Mufti's exit will promote more unity and peace among the Ugandan Muslims, among the Ugandan Muslim population, than his stay in office. Akakiiko kagamba nti kamativu tekalina kubuusabuusa kwonna, nti Sabbani takyasobola si ye muntu omutuufu ow'okulembera abasiraamu ba Uganda. Era akakiiko kamativu nnyo era kakakasa nti okuva kwa mubajje mu bukulembeze bw'obusiraamu amakulu okuva ku bwamufuti y'ensonga yokka ejja okusigaza abasiraamu ba Uganda nga bali bumu. Amakulu okulemera kwe mu ofiisi kigenda kutematema abasiraamu baki ba Uganda. Osanga akakiiko kamanya nti gye mulimmwe abakyakkiriza babbi abafaanana batya abakumpanya abakulu pya okusigala nga bebakulembera obusiraamu bwa Uganda. Ku nsonga eyo akakiiko era kawa executive amagezi gano, kagamba nti in view of the above recommendations ndinakwendeseyo ani yemu mumanyi wanji na drama obudde bukyanzikiriza mwe mwampadde tayib. Akakiiko bwe kayogera ku basajja balaba kagamba nti mu bintu bino byonna nga bwe bizze bitambula, basajja balaba yayolesa okoonagana kwaki conflict of interest, okuba nti vice chairman wa council ate yagula ebyaki, tugamba embeera eyo kwekyalaga okoonagana. Noolwekyo omwami oyo okusinziira ku nkola eyo naye tasaanidde kubeera ani vice chairman wa Uganda Muslim Council, wabula tateekeddwa kujjibwa mu woofiisi saawa zino okujjako nga okutuusa nga ebintu biri bye yagenda atunda byonna bikomyewo ne bijja mmanya gaki ga Uganda Muslim Council. Amakulu nti ebintu biri byonna bw'amala okubizza akuŋŋaanya ebyaffe bye yatunda byonna abituddize oluvannyuma akole ki agende. Chairmani neka amwogerako biwanvu, naye njagala kutuuka ku bino wammanga kubanga obudde tebujja kunzikiriza kwogera ku buli yenna. Akakiiko kagamba in view of the above recommendations in which some officials will be relieved of their duties, the executive committee should ensure that such officials are replaced according to Uganda Muslim Supreme Council Constitution. Engeri abakulu abo betwogeddeko gye balina okugobwa mu kanso, baani abalina okugobwa mu bajje Sabbani, Dirisa Kasenene, Taibu Mukuye ne basajja bakola ki? Noolwekyo engeri gye balina okugobwa executive kole mangu nye teka teka nga constitution ya kanso bweyo gera abantu abo basikizibwa walala abana kulembera obusilamu bwa Uganda. Ekikwatagana ku plots akakiiko kagamba ki? Akakiiko kayogera ensonga eziwerako zonna siyinza kuzimalayo. Wabula kagamba, the commission recommends that the plots under inquiry be regained by Uganda Muslim Supreme Council. However, their current proprietors have to be compensated for the amount of money they used in the purchase of those properties. Ng'ebyobugagga ebyogerwako, poloti ezogerwako ezatundwa zirina okujira nyinizo nga ne nyinizo ye Uganda Muslim Supreme Council. Banana abazigula bo balina okusasulwa ensimbi ze bakozesa mu kuzigula, wabula poloti zidirani zidire Uganda Muslim Supreme Council. Akakiiko era kaarikomendinga ne kagamba nti wasibwewo akakiiko akalala nga ko kagenda kukola mulimu gwa kunoonyereza ku byabugagga birala bano bye batasobola kunoonyerezaako mpozi olw'obudde. Era akakiiko ne kongerako ne kino ne kagamba nti the Uganda Muslim Supreme Council officials who are responsible for the loss of the Uganda Muslim Supreme Council properties should be held responsible under the law. Kyabakulu pya bali abafuuka ensonga y'okugenda kw'ebyobugagga by'obusiraamu bavunaanibwe mu mateeka. Ne recommendations endala nyingi zekawa executive kikyeteekeddwa okukola ne properties endala mpozi kazogerako ki. Bwe kamala okufulumya ripooti yaako, kiba kisigalidde olukiiko lw'executive okutuula bwe tusuubira okutuula amangu ennyo okutunula mu ripooti eyo. Abange, baani abatuula ku lukiiko lw'executive we twogerako? Kikulu nnyo okubamanya era nga bwe mba mbasanze gye mbasanze yonna nga bwe mwategeezanga komishoni nti omuguwa guli mu nsingo yammwe, kye mwerabira kubajjukiza buli omu mbasanze nti abange kaakati omupiira guli ku luuyi lwammwe, mwe mubbika obusiraamu oba okububbula. Abatuula kakiiko ako be bano wammanga: Haji Abdu Jingo Kaya Weruwero, Sheikh Yusufu Yusuf Isa Byekwaso Wetoro, Shuaib Al-Hay Wenguru, Siraje Sheikh Siraje Kavuma Umumanyi wa Mukibuga. Webutambala, webutambala bantu bebutambala. Okay, anyway, Raihani Goroba we Mubende amayimu kuyera yewe butambala. Waliwo omu abamuita Professor Shuha Mukwanason Wetororo, Abdullahi Hussein Wenguru, Yahya Sheikh Yahya Rukwago oyo mumanyi, Ahmad Wadrif Wadrifu yafufafufa ebyo Ahmad Wadrifu ya mpira pire yalikezara wakufa. Yes, oko kwogatta Ishaka Omodin, Ishaka Omodin naye Wenguru eyo akola mupapula wamamuli yabaluita procurement mwakola. Sheikh Kasatya mumumanyi, okwosa Sheikh Ismail Mugomba mumumanyi, Dr. Balonde Wembale yali Mbale naye nga webusoga, Rajab Epila Wenguru, Jumba wa abasaidi ya nkole eyo, okugattako Mugisha Abbas wekabale naye nga atuula Ndejje Lufuka, Hassan Kiria oko kugatya wa 18 Sufiani Rusucha oyo naye wasaidizeyo, gatyako Badiru Sabira Wesebei ne Abdukalibara we Masaka. Abantu abo 20 be bakola executive ya Supreme Council. Executive bwe betudde waliwo abaitibwa ba ex officio, ba ex officio be bano chairman ali Adrama Hassan Basajja Balaba, Ramadhani Sabbani Mubajje, Tayibu Mukuye ne Dirisa
kasenene aba batano babera be ekisofiso kukachika ako nekaba nga abantu bakatulako abiri mbameka mubatano tubategedde bulungi
nabagambye olukiiko olulala olutuula nabo bwebanga eriyo okulonda baliyita college of sheikh lwenjagala okumaliriza nalwo lutuulako basteeka bano wammanga sheikh Hussein Rajab Kakooza, sheikh Umar Bakasambe, sheikh Tayyib mukulu wa kika, sheikh Ali Muhammad Bilali, sheikh Anas Sesimba kadi musekaki sheikh Muniru Sebintu, sheikh Umar Dumba, sheikh Ishaq Yusufu, sheikh Ali Bakari, sheikh Juma Nsamba, sheikh Jamiru Vyandala, sheikh Tayyib Abutam, sheikh Ahmad Nasibu Rubega, Dr. Kisule ne sheikh Zubairi Kayongo abayitibwa wa college of sheikh majlisul ulama majlisul ulama nowecho abo bebaita wa majlisul ulama nebali abe executive bebakuwe nebakola joint session bekuba kuronda nebakola chi nebaronda report jetuogedeko egena mukachiko kaliyake executive akabantu abiri bajitunulemu oluvanyuma bali komendinge namaliriza tongere okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala kensonga zino okubaleza atandika abasilamu nemutandika okuzogerako mu ngeri ezenjawulo mwana watu abantu bayogera ebigambo bingi abo benonyeza lyabwe abo banonya ntalo abo manyibo neboogera ebigambo bingi abo byamawanga byebibatawanya kuba afuga obusiraamu si muganda mugisu abo tebaagala development ziri ku Supreme Council neboogeramu neeryekyana ekito nti abo bayeekera bwekubanga kuyeekera nga tuyeekera babbi abali ku kanso ye tuli bayeekera naye ekyennaku jate baagamba ntituyeekera gavumenti okujjako nga gavumenti erina ababbi olwo tuba bayeekera baayo kubanga fe tugamba nti buli yenna alina ababbi naye aba muki n'olwekyo bwe kibanga ekibategeeza kiba kituufu bwe kito bwe kiri ne boogera ebigamba ADF ba FDC ba ne kalamu mulala mungi mugenze mumugoberera naye nga fe kyetumanyi nti ebyo byonna babikola mugezaako okutujja ku mulamwa